Nataka kuwa na mwe baby, nataka kuwa na mwe sweetie. Nakutamani sana, you're my baby boy.
Without you.